Downloaded from ilovezedmusic.com.
As long as I'm now a darling.
Oh, ungami, oh, dalwa mi. When inhliziyo yami dume njenge Ferrari. Oh, dalwa mi, uthando lwa mi. Aw yinto permanent amathathu gakhelani. Ubogibela leyo khumbi, mawukhumbula gibela leyo khumbi. Angeke ikhanda lingasuli. Angoba mina ngicabanga ngakavuki. Baby, 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 baby. Thathe lonke uthando lwami kukhokusele. Sondela lana ngikutshele. Ngihlebele. You give me that L-O-V-E.
Baby, your love deeper than the ocean.
Give me that L-O-V-E.
Baby, your love deeper than the ocean.
Tafa mama,
oh mama, oh mama,
uthando lwakho mama, udlule izintaba mama, amaguma namatafa mama, oh mama, oh mama.
ilovezedmusic.com.